المخلصون فكانوا كل من يفن بذلك أبو يقول إلى الأبرار المخلصون أبو يبيني للجلة وأنت ممكن أن تكون من هؤلاء لو سمو إلى الجلة أو بين أبرار المخلصون كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. إذا من هؤلاء أبرار المخلصون؟ أبرار ما معنى؟ Ushikamu abrahu
bubabu unji tuliku nsonga ya chikumi monya min asibabu dukhozi jana tuingidi tuye jana jana ya fene waluwe nsongezi tuingizayo iza faalaha linsanu omuntu bwazikola abaginda kuingida jana wa min hadhihi asbab mia tisatashar mia 19 ekikumi mwe 19 zitujjo okwogerako tuli ku 14 olwa leero twakatuuka ku 14 tugamite al abrar al mukhlasuna man haula ekigambo abrar bebanji omu bamuyita birrun au baru sobola okumuyita barun au بر كتجازات اتساع في طاعة الله ومنت واقول لا الله من سونغ نينجي بميت بار أقول لا الله من سونغ نينجي نازي سمون كلا بميت البار مشتك دايو هلاس كتلا سيمم بكاني كم بيلك بيتوكا بيتوكو بي بنيني بيوي بالي البار بمعنى البار البار يمونتو أسينزا الله مو إريا زينغا نينجي ناقون للا الله مثلا شيخ نايمو كان أغامب تباني توقال السينت تزيمبا مزيكيتي نيمو قواتا نيمو وايو موبا مشاريا وما ساندا نجانت نانج منقواتي لكو نوما ساندا نيمو قواتي لكو وبدا هيكا نوغولي بندازي بيابانا nogula amataga abaana kati ebyo byonna byobigatta abakola ebintu babayita barun tegerekese oba nidda tugambye nti ittisaa'u fi ta'ati llah yusamma albarun singa ogaziwa mu kugondera Allah kino n'okikolako kino n'okikolako kino n'okikolako ensonga zonna zonna omuntu azikola abazikola babayita babarun abrarun abanji omu abera ayitibwa barun oba birrun tegerekeka idhan tusobola okuyingira mu banidda tusobola okuba oba nidda idhan albarun ye muntu akola ogondera Allah mu nsonga nyingi Allah yamwagala nnyo ataahu llahu manzilatan Allah yamuwa manzilatan marmuq yamustula madala hatta wassa Allahu rahmatahu alayhi au alayhim abakola bwe batu Allah ne yagaziya okusaasira kwe nga bw'ogaziya ensonga z'okumugondera ne bwatyo Allah bwagira ki bwagaziya okusaasira kwe yaqulu subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafura olaba Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo abakola ebigambo ebyo nga bye tubyogeddeko abakola ibada abagondera Allah mu nsonga nyingi Allah agenda baaniriza lima qaddama sharaba au mashuruban an akrib lwaki bye yayogera olwatandisa obagabula lwaki bye yayogera yakulembeza kunywa natakulembeza kulya olw'ensonga nti buli mugenyi lw'oba naye nga tonnaba kulowooza waasula na kulya osooka kulowooza kugira kyakunywa kati Allah agenda gabula abantu abo innal abrara yashrabuna min ka'sin ekigambo kyoyita ka'si kikopo ekikopo bekiba nga kirimu ebyokunywa kiyitibwa kubu lala bekiba nga kirimu ebyokunywa kiyitibwa ka'sun bemutaba byakunywa kiyitibwa kubu bitegerekese kati Allah yagamba atya kaasikiba kitegeeza nti mulimu ebyokunywa n'abyogera byebiruwa mizaajuha kafur mama na kafur mizaaju kitega kutabika mizaajuha ebyokunywa nga babitabiseemu kafur cocktail ha batabiseemu kafur mama na kafur alkafuru bintu babiteeka mu kunywa toyina uyinza bisiŋŋaana wano naye nga Allah yabitegekera abakkiriza bonya kafuru Allah abata kusaasiddwa oyinza okutwalirako ekikopo kiyinza obutadda ne weba giraasi nototya kukusala mu lubuto olw'obuwoomi bwa kafuru mama na kafuru kawoowo kayitirivu nnyo kaleeta apetaiti mpitirivu nnyo kati Allah yagamba nti innal abrara abalina koktero y'emirimu gyange emirungi ne baŋŋondera yashrabuuna min kaasin ŋŋenda kubategekera ebyokunywa mizaajuha nga ntabiseemu kafur bitegereka kati nga bwogamba nti majaani kawooma nnyo kafur waawooma nnyo tusaba Allah amutuwe kati gwe tabika mirimu kola kuguno kola kuguli ogenda kunywa kafur kati mizaajuha batabiseemu kafur mama na kafur bagamba nti kawoowo kateekebwa ku byakunywebwa kali mu jjana yakula Ibn Abbas ye yagamba nti ainul kafur duzzi lulamba luli awo Allah yagamba nti aina yashrabu biha ibadullahi yufajirunahi w'olibowadde wonna ekyokunywa ekyo weekiri seeka okunywa kuyitirivu abantu bagenda kunywa qala jalla waala mu kitundu ekirala n'agamba nti kalla inna kitaaba al abrari lafiiliyin erero ddaala lyakubiri wama adraka mal iliyun wama adraka ma iliyun nagamba nti kitaabun markum ma maana markum ekigambo markum kiva mu kigambo rakamu ennamba kati markum kibataddeko ennamba kitaabun markum kiriko ennamba buli mulimu gwokola gulina ennamba yaago wabitegeera mubitegeera oba ŋŋonzeemu anjagalirako n'okutegeera barakallahu fikum idhan qala jalla waala inna al abrara lafiiliyin bali mu kifo ekiyitibwa iliyin wama adraka ma iliyun iliyun kyeki ikhtalafa ahlu lilimu mulimu amasala nga kumi banyonyola kigamba iliyun abasinga bagamba nti assamau ssaabia eggulu ero liyitibwa iliyun abanega nti aha anti Allah yakyogerera nti kitaabun markum kitabo kyebaateekako ennamba bagamba nti kitabo ekyo kirimu emirimu gy'omuddu yenna kaima erimu emirimu gy'omwana wa Adamu gyonna gyakola emirungi abala bagamba nti nyumba mwe bateeka emyoyo gy'abakkiriza kati kyetwagala okutuukako ki nti kitaabu markumun kitabo bakiwandikamu buli mulimu gwonna gw'okola yashhaduhu almukarrabun bamalayika baki supervisinga buli kiseera omulimu gwogwokozemu eguli Allah tayagala kulyazaamanya kitonde kyonna buli mulimu gwokoze mweguli bagulambula subhanahu wataala atugamba nti kitaabu marukum yashhaduhu almukarrabun malayika zikikebera bulungi buli kalimu kuwakola kunogenda kukasangayo yauma alqiyama nga bakataddeko nenamba yaako kalla inna kitaaba al abrari lafiiliyin kitabo kyabakozi b'emirimu emirungi emirimu gy'abakozi abantu abakolema emirimu emirungi abrar bali giri mu kitabo ekiyitibwa iliyun markum giriko nenamba yaazo kullu amalin maa rakamin buli mulimu gwokola nenamba yaago togenda kutuuka yauma alqiyama ng'okoze omulimu nga teguliiko oba tegulimu mu kitabo yauma alqiyama Allah nayogera mu kitundu ekira n'agamba inna al abrara lafi naim aw nanyonyola abrara abrara mwaba tegedde qala badu ahlu lilim abamu bagamba nti abrara man hum al abrar bebaani qala ahlu lilim bebaani wammanga bagamba al anbiyau bebagatta emirimu egyo gyonna emirungi abanebaga nti assalihuuna abalongoofu bakola buli mulimu gwonna bo batabika buli mulimu gwonna ogugondera Allah subhanahu wataala abalebaga nti aa almuminuuna assadiquuna abakkiriza abalina ikhilaasu nga bakola emirimu humu al abrar bibaitibwa abraharun twagaite abraharu kitegeeza ittisa'un fi ta'atillah okukola emirimu n'ogaziya mu kukola emirimu emirungi tukuyakafaananyi ti imamu asitukanaga twagala sente sente bimuzaagala nituziwa tugambe omumasanda najja naye naasaba nti nange munkwatizeeko mumasanda mumanyi oweebusiga naga munkwatizeeko nemumuwa obaoddayo n'ogula kiro y'empuuta n'ogitwalira abakyala bo abaana bo oba oliawo abikaali n'otuukaeka n'osalayo ku sunna kullu dhalika zikuyingiza mu baabu eyitibwa abraru gy'emirimu emingi gy'okola ng'ogondera allah oyingira mu ddaala lya abraru bw'oba omu abeera barun bweba abangi babeera abraru ntegerekese allah bayogerako yashirabuuna bagenda kunywa okunywa si kwa kikopo wabula okunywa kwaki liters meka vaku lita kikumi n'okweyongerayo teriyo ku kakopo ka lita za ataano asatu okanywa mujana oba tutegedde allah yaani lita tutandikira mu kikumi si kidomola kidomola bimeka ebyo bitaano byonna biryawo ogenda biseesa ate yo ntandikwa butandikwa inal abrara fi naim bali mubyengera naimu kyeki natagamba nti inal abrara fi rizq naimu kitegeeza buli kalungi konna koolina koofuna bakaita naimu oba kutunula oba kulya oba kukola ki hatha yusamma naimu ogenda kubeera mubyengera byotoyinza kunyonyola bungi agamba nti alal araiki yanzurun maana arika kyeki arika kiina amakulu abiri kama kala ahlu ilmu alal araiki kitegeeza muluk allah agenda kusimba obwakabaka wallahi nga nawe tokkiriza faidha raaita thamma raaita thamma raaita eh muruka wa ni'mal eh naima wa mulukan kabira oyinza allah bwaligamba nti agwewawo ogenda kukakasa nti obwakabaka bwensi yonna abukuwadde togenda kukakasa nti wawo ogenda kulaba nti oli mu bwakabaka akati allah subhanahu wataala atugamba nti alal araiki yanzuruni ogenda kudda ku ntebe y'otuule bwoti wenawo kegamba onyenye n'omutwe noga subhanallah yenze oba si yenze ng'otunuulira ebyengeri ebiri muguli teritory gye allah gyakuwadde ng'olabira ddala nti ensi yonna allah agiwadde gwe womu yekka so nga ate bangi abakusinga n'okukusinga ithan alal araiki yanzuruni abantu bagenda kubeera mu bwakabaka baabwe nga beeyagala nnyo ekitundu ekirala alal araiki ekigambo ari araik araiki bungi butegeeza kitanda ekimu bakiyita arikatun araiki byebitanda ebingi abantu bagenda kubeera mu bitanda buli saavisi yonna eyeetagisa egenda kujja mu kitanda kitanda kinene alal araik kitanda kinene kitambulirwako emyaka kikumi kitowulya bayita ekitanda araiki ebitanda ebyo binene biriko buli kintu emyaka kikumi naawe ngenyini ogenda kisulamu nga tomanyanga nabisembayo waggulu myaka kikumi otambula butambuzi omaleko ekitanda kati ate woosula wenkana wati kyavaga ti maala ainu raat byetwogerako amaaso tegabirabanga wala udhunu samiat n'amaaso tegabiwuliranga ku nsi ani yali awudde omuntu asula ku kitanda ekitambulirwako emyaka kikumi ogenda mu amerika otambuzayo emyaka kikumi nyonyini weefiira mu kkubo ebwebanga efudde myaka kikumi naye kitanda ibuni abbasi bali akinyonyola yagaa nti emyaka kikumi kibaita alal araiki yanzurun nga kiriko buli kintu kyonna kiriko ebisawo byenyonyi kiriko emigga kiriko buli kintu kubanga okunywa allah yali akwogera yayogera amazzi amazzi bwe yali agogera min al anharu yayogera anharu min ma'in ghayru asinin kati ekitanda ekyo kiriko emigga mwosula ate nga mwokolera byoyagala byonna kati alal araiki yanzuruna ogenda kubeera okwo nga buli kimu kyonna okirabira okwo buli kyakulya kijira okwo subhanahu wataala di inal abrara lafi naim mutuufu abantu abakola emirimu emingi bali mubyengera alal araiki yanzurun taarifu fi wujuhihim nadharata e naawe noba omutunulako obutunuzi bwotumanya nti omusajja oyo ali bulungi naawe bw'oli mutunuulira ogenda kukakasa nti wallahi ali bulungi engeri gyalabikamu engeri gyatunulamu n'engeri gyayogeramu subhanahu wataala falidhalika qala jalla waala falyatanafasi almutanafisuna awulidde ebigambo bino mufeeyo nnyo mubeerenga mufaayo okuteeka mu nkola nga muvuganya amateeka ga allah subhanahu wataala mugitegedde ensonga tuli ku kigambo inal abrara lafi na'im tubadde ku nsonga y'ekikumi mwenya egamba nti innal al abraru al mukhlasuna emu ku nsonga egenda okuyingiza abantu ejjana ngeri fanagana bwete al istiqama al istiqama istiqama kyeki okunywerera ku kusinza Allah al istiqama mulazamatun atta'a lillahi subhanahu wa ta'ala ta'atu lillah omuntu anyeredde ku kusinza Allah nomanya naku zino tuli mu nsonga zirimu okusumbuwa ensomeso y'ombaka sallallahu alayhi wa sallam mulimu ebyongerwamu ebikolebwamu mu naku zino ezibaddewo ebyo byonna byonna notobiraba wastaqamta ala dinillah nonywerera ku ki kunjigiriza y'ombaka entufu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam istaqimu bemba nga ku ibada munywere bolaba nga ekituufu istaqimu mukinywerereko wala tahasu ayito gamba nti nkoze nyonze nkoze ebirungi bingi fa inna khayla a'malukum emirimu gyammwe gisinga obulungi assola era nabali abrar emirimu gyabwe gyegiruwa emirimu gyabwe gusookera ddala assola a'malu abrar assola Eswala yekulembedde emirimu gya abrari bonna noddako emirala gifaanagana bwegiri wasuila nabiyyu sallallahu alayhi wasallama mbaka bamubuuza ma maana al abrar au al birri kitegeeza ki nagamba nti husunul khuluq kasitolongoosa ki empisa mpisa kigambo kinene nze nkyogerako nnyo mu nsonga enkulu egenda okuyingiza abantu ejjana awamu n'okuwangaalira ku muhammad sijjana kuyingira buyingizi wabula nabiyyu ali sallallahu alayhi wasallama gyogenda okuwangaalira tugambye ey'ekikumi mu ettaano istiqama okunywerera ku kitoofu notoyuuga seko osingana abantu nga bayuuga osingana abantu nga bayuuga ekitoofu ngaakimanyi naye olwokubadde waliwo ki engeri yebbaasa nosingana ngaomuntu akyuse subhanallah oge n'omuceere pirawo nosingana ngaomuntu ayugire nayogera n'ebigambo byatalinaku matu na magu nabana abafuuwa ayogedde nnyo ebigambo waliwo kati okufuuwa kwayitiridde kufuuwa mukumanyi buli oyogera ebinywezaawo ensonga kufuuwa kungi ebyo byonna noobireka lillahi jalla waala kubanga osobola noobireka wastakamta ala dinillah nabbi yagamba sala sallama nti wa istaqimu munywere wala tahsu ayitugamba nga nti nkoze nnyo fa inna khayra a'malukum assala emirimu gyammwe gisinga obulungi ennyo gibatwala kweyo embeera assala wala yuhafizu ala alwudui ila mu'minun ate bwolaba ngaomuntu yeesiba nnyo ku wuzu muntu oyo mulungi nnyo lwaki kubanga agenda kuyimirizawo ibada enene istiqamun buli lwoyimirira ku ibada n'ogikola buli lunaku allah agenda kugifuula ida yauma alqiyama tulina idi ku qiyama ssatu idu ku qiyama tulina idu ssatu zigenda kukyuka idi ljumua idu lfitiri ne idi adha nga bwoziraba ku nsi bwe tugenda okubeera eri allah subhanahu wataala zonna idi tezigenda kukyuka nga bwe zibadde ku nsi bwe zigenda okusigala mubitegedde kakati naye ati waliwo ayadu lmuminin waliwo ateyidiza abakkiriza buli lwe wakola ekirungi shakarta rabbak weebaza allah zakarta rabbak watendereza allah sajadta lillah wavunama allah agenda kugifuula idi banyonyola nti omuntu agenda kubeera ngaobuwangaazi bwe bwonna idi tegereka obuwangaazi bwe bwonna ani agenda oziteekateeka ye allah temulimu wadde akako n'akamu allah yagenda buli lwakola omulimu omulungi mu lunaku ekyanneewunyisa bagamba nti oyinza okufuna idi buli lunaku bbiri bbiri ku makya ebadde idi n'akawungezi idi eri teri kikugaana osobola okukola akawungezi paaka kkumi nabbiri ez'enkya okola idiyo wagitandise ku saawa emu y'okumakya n'oginyuka kkumi nabbiri ez'enkya tolina gyolaga teri azikaali teri swala teri kusiiba teri kubulwa byakulya kulu washirabu gwe ddya buli nywa kyoyagala kyekyo poze mulimu oguliwo okugenda mu paalamenti gwe ndabayo gwe mulimu omukulu paalamenti mugimanyi seeka ogimanyi eri ku luguddo ki mulimu eri ku luguddo ki avenue kale falidhalik gwe mulimu omukulu oguliyo aye tegunyiiza kati allah subhanahu wataala yateekateeka buli lwakola eki omulimu omulungi mu lunaku egenda kubeera idi baziyita ayadu lmuminin yidiza abakkiriza bolido wakole chirungi mulunaku Allah agenda kuitanga kutegekide idiyo nabantu bo yaumal qiyama fadhalik yaqulu bazita a'yadul mu'minin idi zabakiriza kasokole chirungi manyati idi yingidewo Allah yagenda jiteekateeka kati bagenda kutumia malaika zigenda kujazi kunone zigandu lwalo idiyo wakole abwo tinosimya Allah mulunaku bayo tigenda ku idi olibo chali okutuna kutaimu tebo ngo mwaka gonna oina idi eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah yaziteka teka zezino kati idi zino agenda kuitoje idi jetumanye yawamu zezino satu eya adha ne fitri ne jumua ene jumua tumugenda kubera bachala insigadezo na bachala tugenda gena nabo jumua ya basajjabuka mubitegedde kati buru wakole chirungi istiqim tuli kuchigamba al istiqama ala taati la okunywele la mukusinza nwishitiba rabbuna subhanahu wa ta'ala kati olunaku lwa idi buru wakole chirungi watukoze sawa meka buru wakole chirungi mulunaku esawe zigenda kubela za idi Allah agenda kuita nti jangu n'abantu boboyagala betuli tukawo boli tukawo zimazita idul mu'minin zabakiriza abakolanga nibasanyusa Allah subhanahu wa ta'ala bulunaku kati Allah agenda kugamba marhaba sanyusa kubalaba bigambo bino wa huwa fil hujubit agenda kubera mu lutimbe agenda zikola okulirana ewuwe tahta arshi rrahman wa agenda zikolera buli muntu yenna ne namba y'abantu gyoyagala nga twakatuukawo ekyo lwaki Allah kitukolera mukimanyi lwaki akitukolera lwaki akitukolera Yohannas lwaki Allah tukolera idi ezi zitatadde subhanallah lwaki Allah tukolera idi ezi zinyonyola zitatadde zobulunaku ayuha nnas tugambye nti buli muntu yakolanga ibada mu lunaku Allah agenda dumukolera mu idi idi zitatadde buli wakola ibada nungi mu lunaku egenda kubeera idu kyekikoza idu ezo zitatadde nkiddemu tugambye buli lunaku wakola egenda kubeera idi iyo buli lunaku egenda kubeera Eid okusinzira ebirungi bwakoli yange mu lunaku kati ngambi agenda kuyita nti jangu lunaku lwa Eid yo otwala butwazi bantu bo tolina kyogenda kukola falidhalika yaqulu betutuuka wali Allah agenda kugamba ebigambo bino ngaotuuse mu lunaku lwa Eid so si buli muntu wabula buli yakola ekirungi mu lunaku agenda kubeera nga Allah amukolera Eid bazita ayadi zigenda kuyitira ku muntu omu ngaina mwaka mulamba guna Eid songa idi enkulu zimanyikidwa ezigenda okubeera yo zigenda kuba maika satu esoka jumua eyokubiri fitri eyokusatu ezo tuzirina muguru ngabe ziri kunsi naye tugambye nti omuntu agenda kubeera na ayadi kulla yawmin buli lunaku nga ayina Eid Allah agenda kuteekateeka Eid lwaki buli lunaku lwakoleramu ekyasanyusa Allah agenda kukoleramu Eid mbo kyekimbuzi sizza nti lwaki Allah atukolera idi ezo zitatadde kikibadde kibuzo kyange ansi badde ki emirimu gyetwakolanga buli ki kati tutuuse olwaliro gy'oli olwaliro badde ngate ekyo yina okuddayo kyokka nno jjukira waliwo emiti egifulumya engoye toddeyamu ngoye ziwabaddemu eggulo la toddiramu mu ngoye ziwabaddeyo eggulo tolina lugoye lwogenda kuddiramu kyokka wulika jjukira ate buli lunaku ate nga buli lugoye lufaanana lwokka okuva waggulu paka wansi ate nga wazaggolodde mulimu omuti gukola omulimu gwomu gwokka kumulisa ngoye zabaki zabakkiriza abagenda okulaba Allah wa subhanahu wa ta'ala idhan katutuuse otuuse n'abantu oboolibo yagadde omaze okutuuka Allah agenda kugamba ebigambo nti marhaba marhaba nsanyusa okubalaba zawali abagenyi bange jirani mirirwana jange wufudi kufodi muzungu akiyita delegation mu Uganda kibaji ikibinja kyange kyanyusa okubalaba ebigambo bino byogerwani yennyini nga tolyamulabako fi lhujubi ekyo kiba kitegeeza kwaniriza gwomanyi bwoli bwotutte gwomanyi bwoli bwotutte naye ngaekikozesa ekyo ki emirimu emirungi giwakolanga buli lunaku bwalimala agendaga nti ya malaikatin bamalayika bange inhidu ibadin mutuuze abagenyi bange awo mubatuuze abagenyi abaani aba Allah gwe boogenze nabo oba ogendagenda obukadde busatu genda nabwo Allah agendaga malaikati malaikatin inhidu yagenda okusooka okubaaniriza marhaba sanyusa okubalaba zawali bagenyi bange abazze okundaba jirani ate mirirwana gyange wufudi ekibinja kyange kati tugenda kuddamu nti marhaba naffe tusanyusa okukusanga kati bwalimala ekyo nga kivuddeko agati ya malaikatin inhidu ibadi ntandika okutuuza abaddu bange abo mbatuuze naye nga wootuula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun seka nkulayirira Allah yatonda ensi neggulu teri ayinza kunnyonnyola bulungi buli onaabumala kabe nabi Muhammad kuba amanyi nnyo oluwalabu naye tasobola kunnyonnyola bulungi bw'omuntu woogenda kutuula nagati nnyinnyonnyodde kati omatidde wabula gwe omala kulabawo gwe ne wennyonnyolera noga nti wa ebintu gwe wennyini ate nawe tosobola era oyogeraku byogiraki ebigambo ne bikuggwako ebinnyonnyola kati Allah agenda agamba nti inhidu ibadi tuuza abaddu bange abo agamba ya malaikati mutuuze inhidu mubatuuze malaika zigenda kujja n'obukkakkamu bwetolabangako ku nsi kuno zimala obubatuuza kati bamala okutuula Allah agambe nti karibu itamuhum njagala musunde ebyokulya musunde ebyokulya oli kuki ayuhanazi oli kuyidiyo wakolaki wakola ibada mu lunaku nolondawo nokola ibada nosimya Allah subhanahu oba oli mukazi oba oli musajja Allah agambe nti inhidu batuuze watimuhum mutandika okusunda emmere balinga nti omuntu kyayagala ekyo kati pira wakutira kyo n'obwerere owabidya inhidu mubatuuze watamuhum mutandika okuleeta emmere awalu ma yukaribu lmalaikatu kibagenda okusooka okuleeta wano lahma tiri bagenda kusooka kuleeta mikoko bagenda kusunda nkoko jukira teri kulumwa lubuto ate okulya tutandikira ku kikumi na kweyongerayo busawo bwa nkoko babusunde bwe yali abukuba ekifaananga kaannaha bukhutun bw'otunuulira enkoko eri eringa bw'olaba ebbanga eritaliiko obusava bukhutun eringa ebbango la risha laha teriiko kooya konna seeka bali abasajja basiika batu bayite basajja watu bayite ki kuli okusiika la risha laha nga teriiko kooya konna wala azima wadde eggumba bwe babuuza baki temuli magumba gajja kutawaanya omuddu wa Allah ng'atandise okukola emirimu gye buli wookwata osindika busindizi teri kutuuga kuba teri kufa teri kuwaala kati kilo kikumi kirimu enkoko mmeka entandikwa au mashwiyi enkoko enjokye oba matubuh oba nfumbe bufumbi Allah yasalugama kyabayogera mu Qur'an n'agamba nti walahma tayri mima e mima yatakhayyarun siba kiri lahma tayri mima yatakhayyarun atakhayyaru kyeki bagenda kuleetera kuba choice ye choice oyagala kulyaki mima yatakhayyarun oyagala kulyaki Sheikh Muhammad gwosalawo mima yatakhayyarun walahma tayri mima e wafakihatun mima e yashtahun alishtaha oyagala butunda kikaaki busogole mu nsogola ki oyagala mu nsogola ki gyoyagala choice bagiwa gwe naye nga buli yonna bagenda okubuuza nga yekiri ku mutima gwe bakimanyi kiri eri bakubuuza obuuza nga kyoyagala bakimanyi bulungi idhan Allah abuuze agambe nti nno inhidu ibadin mubatuuze wa atimuhum mutandika okusunda emmere awalu ma yatakarabu lmalaikatun lahma tir bagena kusoka kule tanki nkoko baziteekeo mebaziteekao nemmere yingireo Allah abuze ngalieri akalu agira kusoka bani za ahla wa marhaban sanyi subba obalaba zawari bagenyi bange wajirani midwana jange wa ufudi delegation yange sanyi subbalaba akalu malaika bali dabo emmere bagifunye oza Allah ngatamanyi bamaze okufuna emmere malaika zigenaga ntumaze okubawa emmere ya Allah mmere yatusedda n'enkoko zatusedda summa yaqulu jalla wa ala Allah bagambye nti wa asqihim mutandika okusunda ebyokunywa mmere ze mutandika okusunda eyokunywa kati mu byokunywa bino fatukaribu lghilmanin kaannahum luqulun manshur waliwo obwana buli bwategekebwa kukola mulimu ogwo bugenda kujja nga butemagana olabanga ki luqulu olabanga luulu luulu kyeki liri luulu liri luba lugoye luulu biba bintu minu masa masa ogirengera eri masa masa eringa aha agobegati abana bafanagana bi atubakin nga balina atubaki butifini mumanyi atubak nga mulimu uki mulimu kahuhum mulimu kahuhum wakubu chichi greenies obonu nga busawo kakatifini akamu kalimu kilo chikumi chitengele kese kati juiso wali gibagendo ukuleta abana bali omulimu kwa bikuwa kuleta juiso liba genjiba Allah duwaji bali kunsiku no nga bayere kereza wa istakamu ala dini la niba imirila kudini ya Allah subhanahu wa ta'ala kati bagam nti ladhatun okumanya guoma nti ladhatun guoma nyo la tajidu fil akhar obuomo buli mubisi guno ayito za kusingana muri bonyo kugulo gatuba guno gwasinze guno atungo baga tubogwa soshege gwasinze njo nanga wejiri go werobozamu go yagala gonya la yusaddauna anha wala yunzifun tori mukutamira no bonywa tipa satu togenda kutamira aito genda ganti mpie ndibu butu kutansu kuchanka lana chovula nzingano ukunyo butu ndabundo la go gamba buga miti kanko mao vanyuma lida chika mukaga nyongere lita zingaru nana niwei wa muru nano vanyuma lida chika nga mukaga no yongere lita zingaru nana bibido mula ngayu mekevi falithari chagama tifaman zuhu ziha aninari wa odhi khila aljanna na hivyo waliwa na umulilo na ugena mujana fakadifaz wallahi wangu ayogele vya njini jana huwa Allah subhanahu wa ta'ala idhan mamazo kuleta bugrimi hizi tukula vya mamazo bula wa usawu yomu atasi zinezika ambila hada nga tibazo zeza kamari gari ala enyonji enzibu empomu enzibu mungiri fanagara vya thumma vya malo kuleta Allah agenda kuhuza hal akalu wa sharabun wa kahu muba wade mmere muba wade vyo kunywa gulini zimuzita deko kalu naam vyo naa ya Allah tuba wade summa yakulu jalla wa ala marhaba baganda bange baddu bange marhaba ibadi basanyi sanyi so kubala baddu bange muli mutia zawari bagenyi bange jirani mirinu anaji ange wufudi ndaba kuchi katia wabu agame nti mechibache echo mumaze katichimba mukulachi tayibuhum mubaleti lwowo leto lwowo obwowo bwebuje wate eneye obwemmere kati arushi eri mubomba arushi kwa mwenda kwera wansi wa arushi wa rahman arushi rahman wetugenda okubelira bino byonna kati arushi tandiko okufuwa kawowo nenga kawowo akukawulira ali myaka 40 yakawulira kimanga nti bobanga ebintu bino biganya okuyingira mbongo gojja kudda kuisha igenda kwa olwo bitayingira mbongo obu nyo danga tibijira ddala idhan kati embere fanagana bwetyo kyavaga nti faliya tanafasi alimutanafasi banange tuvuganye okusanyuka gye kuli otandikira mu kabuli lijo nkyogera eye embere nuye tandikwa mu kabuli bakuzika tuvula nti nabi atugana okuluwawo tugenda tandikwa okutandika livo yaffe eyokusanyuka idhan bwalimala subhanahu wa ta'ala Allah bagambye nti mubawe tayibuhum mubafuire akawo wahilalu hilalu chechi waluo empeta za gold Allah agira kanti buli omwali awo mu mwambazi gold olwo kujja kumukolo kati waliwo muti guli mujjana shajalo gumulisa golodi empeta ojutunako bwoti babali bageza empeta eri yagenda twemba yagenda okwambaza ku lunaku lwolo obulungi bwayo n'ebbeeyi yaayo egula ensene emirundi kumi ensi the whole world senga waba wagitunda nyiniyo esente eziva mu eyo gold egula ensene emirundi kumi the whole world not Uganda sokola bi wallahi subhanahu wa ta'ala ama yakifiki kitukumala solatano zikuyitako kwebyo ulide bagende bakone emigo egyobwere mu kabuli idhan ayuha ikhwa tuberenga twefaako mu ngeri efaanagana bwetu kati ekyo bwe kiriba kiwedde summa yatajalla rabbuhum bamaze okulya bamaze okwambala golod buli kimu kyonna kiteredde summa yatajalla rabbuhum allah agenda kujja kati bwali bazze buli muddu watudde agenda kuvuuna mawansi buli omu olw'ekitiibwa kwabo sigamba nti abantu bonna wabula nyini lunaku olwo yakola ibaada mu lunaku subhanallah sallallahu jalla waala ayudkhilna aljanna tusaba allah tuwe kujana tulabe bino katujja kubyogerako nga tubinyumyako yauma nalqahu subhanahu wataala thumma yaqulu thumma yatajalla rabbuhum allah agenda kujja ababuuze nti hal turiduna shay azidukum abange muli mutya waliwo ayina kyayagala mwongere waliwo ku byenga bye oli kyayagala mwongere hal turiduna shay azidukum ani ayina kyayagala sekanga waliwo anyega waliwo anyega nti banyongerayo kano kebampadde tekalabika bulungi kubanga inna allaha tayyibun la yu'ta illa tayyiba tasobola kuwa okujja ku kiki falidhalik tegenda kunyega muntu agenda okwogera gagamba nti ya rabbi alam tubayyidu wujuhana ayi allah buno obulungi bwotutaddeko twali tulungiweko bwe tuti alam tudkhilna jannata wa tunajina mina nar tuyingidde jjana watubonyeza omuliro okulya amasira g'omuliro ya rabbi kati tukusabe ki summa yatajalla olwo agenda kuvaayo bamulabeko bagambe nti wallahi fama utu shay ahaba ilaihi min nazari ila rabbihim tebagenda kufunayo ssanyu mu ggulu lyonna ligenda kusanyuka liba nga kulaba ku allah kuba bw'omutunulako bwoti owuli essanyu nga lyagala kuyita mbuyisi teriyo mu ggulu so ebirungi bingi kisanyusa nga kulaba ku allah era teri agenda kumukkuta so nga buli lwa jjuma tugenda kumulaba buli lunaku lwa jjuma yalusalawo lwakulaba ku allah jalla waala naye omuntu eyabaddeyo ku jjuma eri agenda kuwulya nga tagendanga tamulabanganako ne bwaliwanga latiriyoni z'emyaka tagenda kumatira kulaba ku allah buli lunaku agenda kuwulira nga alinga gwatalabanga bwati weyeekola subhanahu wataala ayina istiqaq teri amukkuta buli jjuma owulirira ddala nti tomulabangako ogenda kulaba kitaliiyo so nga ate wamulabako omulonde gole bwatyo allah subhanahu wataala bwe bali bamulabanga nga azze bagenda kuvuunama bonna bagenda kugwa wansi ekyo tukikola wano omukulu nga azze tukola ki tusituka bwe kibagenda okukola kuvuunama allah gala lalalala laisa hadha lyaumu lilibaadi au lilibaada ono onaku sirwakusinza musitukewo musitukewo byokusinza byali ku nsi sikyalina ibaada gye njagala njagala kulu watamattau njagala kulya nakugira ki kati mwagala ki Allahu akbar. Bilisi sanyu mungeri fanagara wetu. Walhamdulillahi rabbil alamin.